Yo, 1, 2, 3, at the Rivian, aha.
Kama unanisikia sema 1, 2, 3, sema 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3, sema 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, do a 11 systematic kwenye mchezo. Aikuwa raisi kufurahisha waseme. Kwanza watu wote ama ladies and gentlemen. Kwanza ndo naanza nikiwa pa ma salute man. Hot modernistic rap sema tu semantic. I feel so romantic to my cry so happy. Flow ka music wanakuwa tu kinetic. Wanakuwa tu lunatic. Love death mother life so. Rap tena short aka ka elastic. Yo tena strong rhyme zake karyalistic. Flow tu vivia mleta choka electric. Ata ukiuliza u atakwambia minda.
Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kashika mic as fuck na metal nisari toka kwa mwenyezi. Ntakisha mkono zangu nimenyosha pande zote. Say best ya mine. Usipotokwe mwendo ni mosmos. Bila mikosi kansana kwa majirani. Mungu amelete vikosi. Umepa ulo life kwa kosani solo. Uka wakilemba cheki sasa unahema. Mi si mi data mi ni indicator na indicate. Left na right maze uche kipiti. Words with no action utabaki ukiwa hopeless. Kinywaje bila mpango utabaki ukiwa helpless.
Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3.
The name of the Lord my soul proclaims. My savior my God, the slogan we say is the end will come, no one no blame it. But on the loose every day, me a shame. This ain't no hating, no, no, we are banned. Them in the game, they know we are growing. Alpha and Omega, thank you for the blessing. Kari,
shining 1, 2, 3.
I'm rapping, najifanya Mr. Puma. Na bado ja uma, sukuma kwa uma. Last time tulikamu, tuka enda, tuki walk. This time, mifu here, tumekuja kuwa rock. Mungu maula na kani, fahita lanta. Nita msifu hata na advert ya fanta. Siogopi sina haya nikisema asanta. 1, 2, 3 at the river. Mazea mtatupata.
Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3.
So do a 11 systematic kwenye mchezo. Aikuwa raisi kufurahisha waseme. Kwanza watu wote ama ladies and gentlemen. Kwanza ndo naanza nikiwa pa ma salute man. Hot modernistic rap sema tu semantic. I feel so romantic to my cry so happy. Flow ka music wanakuwa tu kinetic. Wanakuwa tu lunatic. Love death mother life so. Rap tena short aka ka elastic. Short tena strong rhyme zake karyalistic. Flow tu vivia mleta choka electric. Ata ukiuliza u atakwambia minda.
Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kama unanisikia sema 1, 2, 3. Sema 1, 2, 3. 1, 2, 3.